lerato la pelo ya me ke go tlhoka na bophelo jwa me sika wa ntshia sika wa ntshia ke le don't go. You're the best, simply the best. Don't go away, please don't go. Don't go away, don't go. I need you, my love. Don't go away, don't go. I need you, my love. Dagutinga, baby. Wewe, nishina wewe, milela, I need you, my love.
Baby, you know ya kutika, telugu tungangishi. Mena nawe, spuma kutestano sang. I remember those days when we never used to have anything. We were there for each other, we used to care for one another. Asika sululiki ngaze.
Don't go away.
Kupata majaliwa, nidhika na gawa mumba. Ugali bamia, kesho alikuku mchumba. Chonde usije nikimbia, mwenzako na saga umba. Wenda magu watachia, nasitushike vumba. Mwendo tulizo la roo, nafsi na mwili vishalizia. Baby don't go, ya watabili ya katimia. Upeti kizio yami, ewe na standwa sami. Please baby don't go.
Don't go away.